Jeje, Mr. Chronic, Don, be a man taking over. Yeah, undisputed in the house. Embakasi 33. Yeah, I am scared of these rappers. Wali dhani mini Scooby ama Tough Dog, Simba, Shaq na Nyangumi. Mini anything lethal. Plus na take chances. Amada yuko's dead man, don't press charges. Na come through, mi uwanga niko juu. Sipendangi maufala zile yaba yaba du. Niko on to the dot, number one, number two. Wanna come number three, ko umechoka migu. Mic check, check mic, bado flow wanga true. Mr. Chronic ndo the baddest, tapendo na mabu. Baby boy, tena cool, but inje mini good. Niko mbele kama bonnet, wako nyuma kama bull. Wako low, but misti niko apa. Wakijifanya na flow, wakijiita marapa. Na Kenya oneza rap, jo, ni magift tampa. Kwa hizi mic mini pro, mi uwanga showstopper. Kiboko yao, mi uwanga na wachapa. Zangu brand new style zao zimechapa. Zina stick, zina nuka kama kwapa. Na waosha, then kill ndio after.
Kwa little mse, nikia crystal mse. Lyrical assassination, ukibif on mse. Omba crystal mse, jujuki pick on mse. Hakuna chance of survival, tukidin na mse. Tuko little mse, nikia crystal mse. Lyrical assassination, ukibif on mse. Omba crystal mse, jujuki pick on mse. Hakuna chance of survival, tukidin na mse.
Utakulaje ndimu na umeshinda kumanza machungwa. Na still kwe ligu na day 20 bingwa. Kome toka shamba endo kubwa ya size 8. Yota kwa list wa top 10, wezi fika number 8. Suko grope ndo mwana speak faster right on our head. Against us remember batae ka headlines. Hakuna jezifanya mtaani ya 20 odi. Na mwingi ya kwako bila takubisha odi. Na piga mablo na baki na question mark. Single yangu itafanyo distract. Wale marapani kwa nashinda na nao. Right now me John Choir. Atoesha the same stage already wananigwaya. Mina vibes mademu nitakate na still na diverse man. If in the speed tako ruda skills kwa umetisha verse man. So simple kushinda Simon. That's why my drunk kwa mapansu na sanka sama. Yeah, na kule nito kwa kaa sisi. Wambuwezi kwa kaa sisi. Labdo nita kancho yowe kaa sisi.
Tuko little mse, nikia crystal mse. Lyrical assassination, ukibifo mse. Omba crystal mse, jujuki piko mse. Hakuna chance of survival, tukidil na mse. Tuko little mse, nikia crystal mse. Lyrical assassination, ukibifo mse. Omba crystal mse, jujuki piko mse. Hakuna chance of survival, tukidil na mse.
Hell ni life unaishi ka upendi ndugu. Hell ni place unaenda ka upendi Mungu. Real sense broke street regulation. Street penetration. Roll na mi nikizama. So deep na this meditation. Focus na this game. Jua lisema ni kuwe keen. Sami study na arisha na kuna MC anaeza ni napkin. Juni nemesis na big shit popping. Kwa stage kwa platform ni mi na big shit stomping. Lifestyle hardcore. Wish ni kuwa na big dreams hoping. Kuwa cast flip the one and only. Skeleton na dead bodies. Fuck this game, niko so lonely. Isinjaribu nyuma kawoni siku za usoni. Juniko real na hustle, iki real hustler. So kidil kimaso juna deal na real car master. Niko real na this one. Na iliva kama pastor son. Sa cheki step by step, bado na pa. Day by day, bado na nga. Hip hop shit, bado masa. Na spit vomit kaitafa. Ni hindom shit na metafar.
Yeah, so nakuta mse. Misty the Don, Dumange Musa, na kwe chenyeche mwanangu, najua chikala reo chikala msewa, mavipi, kibidi ngeje na mbidi ngeje mwanangu, the little MCs hapa yani, the most little song in the country, ama vipi mwanangu, kama kawa, Dumange Puliza Bados.